Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim jorato bogi jenega fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakrabe hedibe. Jammare ngalura andira bukan le lamu menaka na wondi yaltude ben hultama yo sabi gidali gube terusi en. Bangal teddingol seraji denagu nyamduuji to mbed ko warta noga en gollobe malikum nibe odo golle o berena ma famu do ko hawra do mudu lekedde annaru do lulengo ISO 22000. Coupe du monde U17 Indonesie 2023 mbiyen pide hakunde lede Mali e Maroc yo asawre jango wattu mbidi suma la kulbali entraîneur o holiti wiide e makuna landinani odo match o ningon sembe kawro yamen hande kikide aljumaare noga ina novembre 2023 bismillah sakrabe. Yimbe le hewbe ngalure andira bukan nana ngondi yaltude e ben e wi seda fuji kureji kurdi nati menaka e be ngondi dun warde ben e be jukiti dun warde wobbe kay nangi lawol Niger o do kabar o yo sabi gubbe terus en nana le ngalure andira bukan gila dubi didi hande e on wattu goto larmi Mali na jukiti madraji mudun denagu Amsetou Touré e Mohamed Ag Issa Fétan dun ko ben kede fastango Ousmane Niall Boury
galleji kewdi karngi kaake mo ben yarude menaka yogabe mabbe jottege yogabe du ana ngoni do lawol woni ko himbe ton be min noddi ko kollete men wiide galle jogaji du njari hedde leydi Niger fa handen e dinanan laaji kebaadi sabe kulal faddugol bomboje le onnuko wade de jamaare de ana egga do wonno ko be himbe kolliti wiide hewbe kulni denagum ben dun sabe de banti koy mo ben ko be tindini wiide holtindi wiide duubi didi joni eta islamiko o grand sahara wi mudun wodi ander bukan le o wattu goto soldaji e mali ana jogin imadraji mo ben le leydi mendi le communiqué goto kulitaado alkamisare noga enay lewru novembre ndu mangal pat e mali kolliti wiide limmi laabi tati bomboje do terrorist en limugol e bomboje no wadiri didi ngadama do e suku anawara kilometre ji sappo le region Kidal goto wadama le togere hedde balere sokolo le region Segou
min tawta faaba mbien non yawiri fawde be do mbien wonade be do e gubbe be de do balde ciaktide to menaka to no holtiri sidi barka kanko hore jofe de halnan en to menaka to wi mako alhaali de mbien faaba be do yimbele ko buri hewde yusuka be mbien yimbe do yimbele ko buri hewde suka be roobe mbien na hulbini dan mo dar bonko hanni Mohamed Ag Issa Fétan ke da fostango alsisi
ici a menaka nous assistant
menaka do kamioji kewdi kaaki suka be faato nayebe kasindinbe en ballano yawiri woni garobe don le hakkune be do yimbe le gondube egude be wom e mabbe be meeda e feyi nyendo wotere yaltude andira bukan gollo e mawbe woni ne nyaloma hande o mbajindinabe egude nukkule mu en so ha tewte nokkuto wawi suudaade menaka na dudo ku goddo do e woyi yonki mawbe be keba yottaade menaka be yari Niger min ngada noddan o fewde gouvernement le indi kan golji be mudum faabo be do yimbe le gondube faham tawto ndirde menaka do ila kenyi geni mawndi woni be yimbe mu en fu eggiso wari tawti yimbe le gonno be dom ila le hitane 2022
amenaka depuis 2022
sakraba tuta klaj mo do kabar yo baga bem am Facebook e Twitter oni fami wadi botu mudun en aljumare bam ko dum woni hande nanno yowtaade kala men ko golla be bangal heyoji mabbe 2024 e humtande hore dun golleji garuji di 2024 nanno gollirande ndari lamkobe hebbinde imadraji ben fawde e jamare mali nanno kanko salissu ko tamo tun kedda ko hebbe du fasama Ousmane Niall Boury e Alcissé
oni fam wadi imadraji do habgol to raji ngattedi e rewbe e fa baade huminibe jam fa yotare beedugol kebal rewbe le duubi cagatiide dun holtiwide mari guretini ijikama kejar oni fam le mali
pour être sûr que les
fam kebata oral sariawol gol menudirta loi 052 o gollire mi gam jikitaare imadraji amen di fami paabo rewbe yelab kebo darana do hoore mabbe bangal kebal mi garam fa baade yim gonbe wadde imadraji yellana haba yan ngoji ngattedi fewde rewbe mi garam ittude dati goddi do fawde e wakati mo min goni mu o
e imadraji lam ko be mali jetti dun kejaado ministere humene debbo suko e galle ana dart e di ONG ngaji be de wadde imadraji do faabaade be himbe maaju sango secrétaire général ministere humene debbo suko e galle
pour assurer
fa rewbe waawana hore mu en bangal kebal darne maatel nokkule futo anyaaji fa suko goji watte heba lawol mede mili golleji ngaroji fa wadele nyaloma hande o dom waran latal sababu nabirde dum yaso sanne doni potal tawtitengal hakune rewbe kany worbe
fam
ngal kawrital wadi fa kejaado ministere humnide haajiji mali gondi sella faawde imadraaji di gollirde mudun gondi wadde do faabaade woni fam le golleji mudun
den jande e famu ko gollobe mo ni be denagu nyamduji li mali timi beta ko on den ko mbarta no ko yon yimbe le be denam famu du den sariyaji lulirdi iso 22000 den no saraji denagu kala nyamduji den no kortangal landini dun woni gende do goldirde kanyo du paka o mali mo nde runde men hirnage runde afrika yalande be do famu kedana ko sitasibe hebeni do foston kanko alcisse
fana ne jande hokkude entrepreneur leedi mali haqileji mawdi ko faabotobe ciottude kulleji nyamtedi laabudi non go holliti docteur Yunusa Maiga directeur Amanorm
landini nedo jande yelamne keba gollobe ndoketebe talkidi be entrete wiideebe andani golle o mide mili jande ne waram latal sababu e juude gollirdi muinde kulleji nyamtedi di yimbe hewbe doganta neddo fu muindo hunde ko mujji ko yeeta ko ana waawi nabbede lumoji adnaarlu
de marché di monde
o dabir fiado weli jamar ko foti ene jande lewi mebbe ciagan hannen be batan di saraji holli tatul lam on le entrepreneur mebbe mujinani kulleji nyamtedi
on wi abordi
ngari halde hala certification mo lodirta ISO 22000 kany hono watte yella ko muinte ko an ande to yarta mi baba mo sanne le balde sapo jande ne le jande ne mi fami jonka hodo woni haybude ko muinte ko to yarta ka e muinde dum fa
wala
timode ne jande goto fotudo ne jande hokkama diplome goto
mondial 17 indonesia 2023 ben leede mali e maroc memudran jang asore jangu wattu 12h denno dum do wana fe goobe de do leede didi ben pida non kanko ekintino smala kulbal hulti wide o mo holi wide ben kanko heban kaw ele ngal do kortal yaade e demi final keddana ko halidu fasdan wal sisi
mubangal yimbe mudum en fu ana selli wala fu barmo do hen hakkilaji mabbe du ana walti e be landini wadde dedo pide du dum walda fei sabe dum e coupe du monde ngalawol gol mi gol le mudum gol ka an mudi mi mele so mi jokiti ken gol du mi keban betta dum tawa tiddala du fu ya ka hen jangu ko mi tawti ta ka tan woni hebude tobe tati de homo fu jokka wadande men du'aw yella mi le keba betta dum
inshallah
serusiji men luptaluji kewdi ben landina ni bismunde ardibe mabbe hebe noma be ben wattu conseil batu ministre en denno yimbe le be gonbe bamako banyangara e sikasu na domi yalla weltere ele golleji kabaru cialla denno be darabe do ardibe hebe be tino watande hakillo jangul hore ben nyawbe keddan ko be kanni kalfa goyta do fay songal sisi
moi je crois que si l'état a eu à faire
min ka mil so ayi lamu leji ni itim bel yogabe jonde mu en fu dum ana holita wiide wom citalla ko wonto so num gol be do directeur en fa lonto yo gonno be tumbe ana waawi hunchande hore citalla o wajibi wonno be nomi min ka mi mila fe so dum won ko wayteta so wana ni dum hayba e hakkile am min ka himbel hebe noma be so waawi daranaade citalla bili do himbel gollobe le nokku o kaaki gollirdi fa to la bala nokku o waram lata do hunde nafore san bajangara do ka miili dum waram waytide kulleji kewdi le modiki yimbe la jottotobe le ido ciuri dugotoroji kambe teddinede e sawrorere no modiri
les droits au moins se donner
jottuma wattu jawtagul men kabaruji latidi mawdi le ndedo yontere ngal hawlantine no Musa ak Maha kedda nafastan Usman Nyalbuli
en puddiran kabaruji di halde hala nyalom adna gajanaado sukabe en jambinaado noga lewru novembre ndu le majun walde homonide hakkeji e moyaaki galle APCF wadi imadaraji hollitinde jamare nde tidallaji gondi do bibbe robe warobe gollude le ngalluje de kabaru goddo ngado le yontere nde yo boto arandeje dunken ande leede sa hengel fedde nodritende AS puddo alkamisare nde ngal urtal fanda mudun yo wadde imma daraji gollidinde hakkunde de leede do kabaru kebal de fedde entiminran di kabaruji halde hala fuddugol kanya yambere nay berde kawrital noddirte ngal salon international de l'artisanat du mali siama artisanat afrika la toñi bal jam e gondal fa yottade kebal du wonno sisili ngal kawrital hikka
sakamo pammi to katena kabaru jom hande mi ton tawa sa tum tade kabaru ji su tawani bangal jamu on don 3320 ma jo do application su ben su tawani yu bangal play store o sere yotar meden magazine
ngatto non koy modon hakkilo nyaw jonte noddirte do dengo ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaw do cantanaado holti en hono o nyaw wori
nyaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non nawalla caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni ko holti wiide touré
sene ni en palu
yo gonga dum ngum sambinta odo nyawka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng bo hana fi yebede no musatiri bonondani denno tino den ewtuyade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
tuglu rassure
non do yo kabaru jiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kany e hinna yurmen
sakram pawde ka en jutte wattu men magazine meden do kebal den no mo hande on yubdu kabaru faande tatchugul kurangul timataldi bamako do kedde leedi di hande men man hala gullirde ben de lamu e gde gawgal lamu kebbe kitalaji kewdi sabidi do ben tatchumuji di alisse won ko hawtina kedde na men fastan min e alisse min e sitasibe yo en kirejo gullirde EDM runki fe daranaade kabaru courant jamar leedi ndi alhaali metti yibel yogabe bamako do tayki be wuytugul sanne kebe mabbe sabi rafi courant
c'est manga gain on a le no magasin
mais beta hune fukkasin magasin me gontale mudum so lewru waddum e ban kalse mudum meme ni o kadlano samoji courant wa tajira hon er ngetti faade er ngaji sappo meme ni o kadlano samoji fami hokkan kiliyan amme kadlemu en wittide e mudum sabe lafi courant watti yotti be fi addabiri hen kubbu ana wadi courant ana taja min firgo gullam e mudum hune fu beta kasin so na be fiat dabri yalla o torrana huncho
bis trouver une solution définitive
nonako non to segu le odo region wuddu leedindi kolobe furobabe mati dun kuteji ngul tatchugul courant hono kanko adama traore jon hotel goto e bimako lumamako metti sanne sabi tatchugul ngul timata
lawun somat
me wase hebude hune sabe tatchugul courant sa fe hune ma wa marda kasin menen groupe ngaji gollirta le nyolman goto mede wasude gazol ko yata udnya sappo je samoji udnyaji nogay watti golle amen me hebata fe hune groupe électrogène quand est courant ana certi sanna
l'électricité
fandeli wudulid ndito bayngaraton gulaba furba ko nande mun embedun mati e do tiadele hamma kasambara yu gollo ONG gasmali le région cultivité gulturmako nanawtoro groupe denno famdi fuf nya temedere njaltinta lewru fuf bangal sodugol jamjite yalla be keba hinade golle mabbe
no au niveau
menele goldiral amen ONG gasmali do meda jogi groupe électrogène goto ko noddirte 40 kva meda wada hen gazal tringaji nogay weti fu italamu satti sanne sa meda wasode ko yata minuji didi gazwal e gollej amendi baka weekend wala tanon kono kutim satti wala sedan gollal amen ko heew hanne jaati darne golla sabe or torra
Moussa Jira ho radio gollirde to sikas ton weti ko dun odo alhali o e wi kanko ministre métallique tidi tidna kongul mabbe bangal client be ido watuji di sabi tatchugul kurangul
a sikasu ya
to menen ga sikasu tanon kuran heewtin amen bonalaji mawdi mimmi sudono to men jabi golle jungo yimben sum hokkiba aadi e waran atta hunne fubbiltaaki bamde beete faade kikide mebata kuran samo sulamen luo groupe électrogène o nyaaji didi mortade essence so men golla sa yewi itala mi watta hannende fe hunne hokta kasin
o jettinay baye fuuci soro
dido tatangoji kuran itimata di na mate sanne do kebal leedindi professeur abdul karim jamutene holti wiide mursere kebe de sambinta ngul tatchugul wala do haadi
sa ko gudde le
tadon o kuran wadde bonalaji kewdi le gollan entreprise ngaji mawdi din sabi ko he maji hannen wawa golden muuri sabe o tadul quran do ananato sabe so intanke balna be ciagan fa wala sedan sabe so golle wala funa keban hebira dede entreprise ngaji nato sabe jati be was hebide feere set mo hasngin e mudum
recette fiscale éventuellement
to gawton li sal leedi ndi gol do tadul quran wadi balle kewde jokondirde gure gon ele kreduji di groupe ngaji gulude gonde tunde nawtorto ka nonole galluje holtingol metti na jukiti faande gollido leedi ni fumoninde quran